Kamba ni kakamba ni mavela monga ni tukwana. Inga sanduke miska banana. Nga peni sanda na iwe ufuna kushanji. Una piamu you say it you never come back. Tezo mitamba mumajila na mashuga dati. Lelo wakusi ya bambebu. Patamo benzo kumba wataba exe. Remember muna kamba jisidi ni levo. Or something so penifuzi ya muzeko. Chamba chika chakati we can now seto. Sorry kuli muzako ni ivaleko. Yeah, that time nyo panga drama. Mapine ya unga unga ine ya likuwaya. Maona muna kala zaka na watitipke sande. Sorry mami muna
Unutapangila kon drama. Exi fuseki. Unutapangila kon drama. Exi fuseki. Penene zali penda lama. Anizuzila life yanga. Penene zali jeno badi. Anizuzila life yanga.
Can kill you, I thought I was enough. Jiwe cheka tumbu. Matimpo ya poza ukumba katundu. Kupakama kwa chena gane samuri uyu. Weza kwa sata wiki masuka. Why would you samu tuwene unasula. Jiwe hule wea na imba kwa uwe muna. Ma is goba nikawawona ni fellow luka. Chamba musipe pana we museka nabo. Kuli waka ila aswe ya mami musa chuchu. Kabufuno nifuta ayo ni matimba. Na still half chance na lisepo zimbi. Nikatiri handsome kasa sila. Kelo ni vanity story ya katenga mimba. So mbaka yamba tumizango. Just leave then I'm gone.
Kama mama yango.
I'm not the type I'm sorry.
Cheva ni kamba chepi buka na pangila pon drama. Kuli ine osa pangila ko drama. Wezo ponta tineo ndine mpawi. No future ni kutaila ntawi.
Hi, what else? CK Music Promos.com.